so so e na le mata nga lua nga wa onga i New South Wales. Tu ua inga se tama i ta ina nga lua fa faya onga i se a onga tūlanga lua i sini le a onga tūlanga lua Punchbowl Public. Na ieta ua i se li poti le News Limited ma olo osuia lona leo i le tātou li poti le neimo lona pui puinga. Na ieta ua i le tausanga e lua afe se fulu ma le fa. Na amata i ona i a mōli mauina. Le tāua na ia, ma isi fai a onga. E se vāenga o tomaiti. Ina ia sisi le fua a le atunu o suria, ato ai ma le fua a le whaala putuputonga fau vale le ISIS, i to tonu a potu a onga, i le a onga Punchbowl Public. E le ngata ilea, na ia tā ua onisi o tomaiti la iti, na lātou faa malo sia isi tomaiti, ina ia liliu i le tāpua inga i salama. Ma faa maalo sia isi te maiti e faita wina le tusipa ia ale e kane sia isalama le Koran.
Students were coming into class demanding that they could fly the Syrian flag, demanding that they could fly the ISIS flag. When they were told that they couldn't, they would become quite aggressive and intimidation tactics were used against myself and other teachers.
Inene I le manino ia le moli mau ona o le suinga o lona leo, o isi te maiti na o mai te tonu o le potua onga. Ma lātou wha malo sia, pe na lātou tawana wina, ina ia sisi le fu a le malo suria, ato ai le fu a le ISIS i te tonu o le potua onga. Ina ua tali atu ia ia le mawhai, o nisi o te maiti, na amata o na wha ailo mai winga ita, mo winga tau faa matau, ele ngata ia te au, ae oisi faya onga. Na ia faa alia foi, na ia li potia, ia le faa lave lave, po le faa fita auli le nei, i le pule o le a onga. Ele na oia, e to atolu pe ilunga atu nisi o faya onga, na lato umori ma wina le nei fainga, ma lato li potia foi, i le pule o le a onga. Peitai, ele o yaise faa maumaunga ile a onga le Punchbowl Public. Ile faya oni li poti aneifa ya onga I se faa fitau li faa penei. O se tulanga na sauno aile ministao a onga ile malo se tete o New South Wales Rob Stokes wanga a tatawai o na faya se sue suenga.
The point of concern for me about that incident is that the staff member involved did not feel supported or did not feel taken seriously.
Le minister o le matanga luenga wa onga I New South Wales, Rob Stokes. Ai ina ua fesilingia nisi o mātua o lo oa o onga ala tau whāna uile a onga tūlanga lua Punchbowl Public. Na whaalia e nisi, la tau tele I whaalongo lava ini tu ua inga, po oni whaafita au lia pe ona li putia nei.
No, I haven't heard any of that. This is all new news to me.
No, nothing.
Doesn't happen.
I haven't heard anything.
O lea onga tūlanga lua le nei Punchbowl Public, e whawhanga I lea onga māwalunga tama le Punchbowl Boys High School, lea ele I mamau atu, ona whaatea ele matanga lua ngā wā onga lona pule, ma lona pule lua, I le lea o oina, o nisi o polokalame whaatūlanga ina, ale matanga lua ngā wā onga I New South Wales.